zizigqibe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu litabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Ilalante leli lilengoma ezilichumi njalo isifoko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselo. Sinonyaka lona ngunyaka wesibili sizungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama-album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kaye lale ethi itholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule namba 0835946046. Angiphinde 0835946046. nabo email abagcini@gmail.com nakufacebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha mazwi?
Engakucela nje ukusiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingoma.
Usomile umfana omncane odlula bese yimi uyindlela ibuza uSomile ngisagila mfanami ngisinge yasiwe phansi fakela kidola senka ngiyazwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala abulela kunamhlanje yami iphimbeli ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana angiyafanami bagxuphuzela izinto amadodana engabesebeseyizile nina. Usomile umfana omncane mfanami ongathi ungambunga yisokanjalo mnganami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinhle ezisezulu phezu kwezinye uze
Sula madoda bacula ke kamnandi lapho abagcini bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa erayothi avimbe umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Jamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kwato umgcinisi sihlalo wezano PF unkosikazi oPamochinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi, uNtungameli Nkomo.